Blackstar Records.
Tisa Banks. Oh, na 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 na. Sijui ni kupe nini mie mama. Oh, mpenzi mama. Oh, oh. Tisa Banks.